Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMaskandi osachathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isendlu yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangwe ixoxwa noNtukamele Nkomo weStudio 7.
Salmolano umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngophilo impilo Ndlovu ngizalwa endaweni yasekhezi maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu kale ucula 2020 ngakhipha isifundo sitheki ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi uDalwani azobuya ngo-2024 ngakhipha isifundo sitheki ethi Themba Lami.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu uYouTube uyazithola, naku Instagram naku TikTok uyazithola. Cela abantu kusubscribe lapha noma bengena kuYouTube noma kuSpotify, support kakhulu ngoYouTube ingoma sitholakala khona. Kuzothi kuFacebook uyabhala uMkhumbi Impilo Selithole Ndlovu. Ngiyangithola la ku Facebook lapha, kuzobuya ku TikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala ku TikTok. Ngasho into amashopo ka online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu uyasithola ingoma zami, sithola abantu besubscribe laphana. Kuzothi inamba engitholakala kizo ku 0780896759. uMkhumbi Ndlovu uyaziwe inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg South Africa, ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu, abantu besupport siyajabula kakhulu ma besupporta.
Olibalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulala. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.